It's the kids, baby.
What's it?
Zombie. Eh. We zombie, we. What a kuroga.
Saba ya usiku, dona nita nije kwako. Ila siku nzima siku, sijaona simu yako.
Eti nije tuonge, unafaa masiara. Unanyona mikenge, unanyona mimifara.
Sieni wanangu, sieni.
Slicer.